studio Tamani, keɗe kabaruji amin e Fulfulde.
Sakiraɓe heɗiɓe oɗo saha sakiki mawɗo Ousmane Diko haalan toon kabaruji gonɗi ɗo ɗi ƴiwde maison de la presse Ila Bamako. Hono baasi fuɗɗiti keñe fawarde beete hannde e région Kidal hakkunde Sema e Gatcha. Guɓe ɗiɗi ɗiye fuu ka wala ko kaali e libbal ngal addude hono barmuɓe na heddiɓe hen ka. Guɓal fuudu hayfi gongal laataade sababu hono irtude baasi o. Golleji kawɗal deƴal ngal ana gonda hono nokkure d'accorde haɓatoɓe Fafa li cercle ansongo li laamu gaawo o tirke e maheede. Golleji dartugol soldat si 1 hono majjuɓe ñande baasi altinere li laamu Tenengo ana gonda nden préfet Tenengo oka holliti ɗiɗon yolinoɓe jiitama keeña ngalda e wonki ley maayo ngo. Yeɗe toɓɓe gonde men jogani on bisimilla moɗon e dow studio Tamani. Baasi fuɗɗiti Kidal ila kiikiɗe keeña nana haɓatoɓe Sema kañum eɓe gaccaɓe ana gondi e haɓude eɓe gondi du e haɓude hono aglal nokkuɗo hakkude muɗum e Kidal yo kiloji capanɗe jeɗɗi. Guɓe ɗiɗi ɗe fuu wala ko mbawi andinde e ley hono adadu heddiɓe henna barmuɓe ley baasi gonduɗo laatade fawarde e ñalawma hannde ɗo. Keddana Ousmane Niade Bouly fa ɓeydoreɗen faamu.
Wala fuu adadu andaɗo tafon e wi guɓe ɗe wadde nde fuɗɗi kiikiɗe keñen wattu 17h. Wadde nde waɗi tine esako le nokku biyeteɗo aglal kilométre ŋaji capanɗe jeɗɗi woni ɗon e Kidal. Guɓe ɗe hengal fuu holli wiide bandum fuɗɗi bone o. Gacca holli wiide Sema yalti le gendidi tawɓe ley nokku maɓɓe. Horeɓe gaccaɓe kolli wiide minisma naata hakkunde maɓɓe fa sakko baasi o. Eɓe cakko yimɓe maɓɓe fa naata ley gendidi deɓe joppa yimɓe Semaɓe ana jiilo yaadeɗo welɗum en fuu ley région o. E wi horeɓe Sema gacca samo e dow maɓɓe wona no ɓen e mbiri noon worri. E wi maɓɓe plateforme wala d'accorde fuu e jaare ɗum woni ɗo baasi o waɗi ɗon. Wadde nde fuɗɗiti wadde ley région o tawene oni holli wiide waɗan ko wawi fuu paadi baasi o ƴummito hakkunde maɓɓe ley région Kidal o kañe naatugol e yaltugol fuu ley nokku o.
Sema ka andini hono plateforme wala hono d'accorde ka heedi ijarer nokkuɗo hakkunde nokkuɗo baasi o wondi e wadde ɗo. Nenno yo gacca woni ko hayfi torruɓe ɗo hono yo gacca woni koɓe kayfi torruɗo hono wonduɓe e Sema dande ɓe jooɗiɓe toon. Nden kanko Almu Agu Mohamed keƴaɗo haala Sema wonko haalde Intala Ag Bilal keɗɗana Oumar Waygalo.
Après-midi
kiikiɗe keñe kañe bete hannden fuu yimɓele Semaɓe ana gonno le nokku noddirteɗo tihere heer saabi de yimɓele gonɓe toonɓe wattu fuu plateforme waɗan bonandaji fewde e maɓɓe. Ɗum waɗi so heƴaɓe Sema jeehi toon fa hannde ɓe heƴa plateforme gonduɓe e gacca no gondi e toon rudimin toon. Wattu joni o anda ka gal gadar yimɓele no foti keddi ley hen. Golleji kewɗi ana gondi e gollede ministrema kañe keƴaɗo hooreji leydi ndi o ley kaldal e kawral ngal noddirteɗo jaggura gawɓe koli tiwide kawtal an hani wadde ley aljumare warore nde fa ƴeyal hon tiɗallaji Kidal ɗi kani heɓinirede jogola. Laamu hakkundeji o kañe guɓe ɗe fuu no kani rentinirede yella ana gadda luggo golle saaha leydi meɗen ndi yalla eɗen yawne ko yaawi fa ɗiɗo tiɗallaji keɓene jogola.
Plateforme ka hokki taƴaral yo haɓatoɓe Sema Thiami e dow d'accorde mum 1 aglal heydi nokku tine sakko. Nenno hoore mum kayfi ministrema du jingande Sema e wi maɓɓe Sema hana yiilade ko wona ley Kidal tan honono plateforme du haɗira natude ley ngallure Kidal nde. Nenno kanko Haybala Ag Hamzata gonɗo e plateforme wonko haalde Arke Touré keɗɗana Oumar Waygalo.
Kanjo
guɓe noddirtirtoɗe aza waɗɗe gonɗe ley ngallure Kidal kanɗe heddade nokkuɗe muɗum en ɓe jahanɗoɓe jiɗi fuu. Yimɓele ministrema kollitiɓe wiide heɓe fuu daro banggue goto an jiyaɓe ɓe jaltannoɓe jiɗiri ɓe natirannoɓe jiɗiri. Minen plateforme eɓe kaɗa min nadde ley ngallure Kidal nde ɗum wona gonga ɗum famnaki. Ɓeɗo yimɓele guɓe noddirtoɗe aza waɗɗe ɓe naddan e kaɓorɗe maɓɓe ɓe jaltida e kaɓorɗe maɓɓe ɓe gaɗan koɓe jiɗi fuu. Keñen kamɓe nayiri banggue yimɓele amen gonɓe nokku noddirteɗe aglal ɗiɗum hettiri Kidal funnague ley lawol tina sako. Toon baasi o fuɗɗi hakkunde amen kiikiɗe keñen ɗum darinoki beete hannde du baasi o fuɗɗiti kasen. Laamu o kañe baale goɗɗe ɓe gondi e wadde kawriti faɓe ƴeyal hono gueɗe ɗe fuu kani ɓattidirade fa ɗum haalde yalli ɗum famre wattu joni ka fa hannde ɗum tabaka.
Kala ko jiɗɗa famitade poɗe fa e dow bamel amen Facebook na Twitter do studio Tamani. Nokkude d'accorde haɓatoɓe wonde Fafa nde tilike maheede fa ana wawi hono wonede hannden ɗo ka. Ley jettu lewru uttu ƴaɓɓino ndu menno ministre soldat sen ɗeydi meɗen kañe heɗaɓe Nations Unies jeƴƴe wiino nokku toon ɗo. Ley dawol ngol be pamminino jama o dabar gondado kanko seydou traoré gouverneur région gaaw won ko halde madame koulibaly kedena ousmane nyali bouli
dans la région de gaaw il est prévu un certain nombre
les régions gaaw o won d'accordé kande moddinede d'accordé arandérende won d'accordé biétende fafande kanyou ka golle mun timmi nena joni men jami ndaro golle o men jide himbe gennidi kanye gube de moddingol d'accordé de wadan fa jam wadali leydi men di kanye fatid allah di kebene jogola non watta de dena gwadali leydi men di wat fu suutugol e bonandaji an ngada le region o dum hollan wiide kabaruji region o fu ko jibi be mi lesini dagol heba ma wadede fu himbe keba nafa mudun sabe tid allah di fu kebente dabare ko heddi fu joni himbe gube de fu pamane ande homu fulle gubangal won leemu fa dagungol hebe wade golle mon haani hawrde lebbi tati
hono golleji an ngonda fa hande tenengu leelamu moti fa hono solda sen yo majube e nyande basse altinere jabbindebe njite didon ka ciutama ciutiraka e wonkidu le mayo kenya den kanko makandum biya professeur kletenengu o won o wi ndartetebe be be heddoto e ndartede nan fa heddi be do njite won ko haldi du e fatmata togula keddana umar waygalo
te woji yimbe be an gondi e ndartede fa hande le mayo go min jiti colonel ibrahim name dambele kanye e neddo goto gondude e makko be dirama wattu joni o du be do yimbe be kabi ki sabi deltaama yabere fe wotere hebaybe be ndarbe fa be chopto yonkiji mabbe dembe nato le mayo tawama be bawan jinaso be keddi le hen sofer goto donno mobile gendarme abe ton tawama na wawi dina kanyu yini ko yata kilo ngaji nay so hebi jenti mayo go be jaade mobilaji didi be ciumi mobile gotel du don yimbe le garde national wombe to tenengu to
horebe soldats en ka kolliti hono soldats en jo majinobe be njitama nennobe ganadu wurbe le mayo nokku jakani e toro do wadda e walde do wande de wanno do njombe fu ciurama penga nokku da kon mu kilo e tenengu yo kiloji joyi
Union européenne et Royaume-Uni, Ngoni Fabo Tobe, Studio Tamani.
Sengarti e kabaruji region gaji meden ke ben famito hono suka jokolle barowo e dubi chapantati yitama wana gurdo le bolol dehan medin le galluru segunde e nande o yo chofe wujjanno wujjuno le galle goto policiere premier arrondissement ton ana wondi e horde fa anda sababu de do mayede senjari hede ansongo ana buri milioji chapanay gadeteedi e kaaki kanyi e matagol gollirde le cercle ansongo o di jawdi faabat hono matagol janginirde intigar kanyi e sena faawarde e minaka e jishini nenno di faabato du sescom basi kanyi hausa fa heb keba moto kanyi e tabal benirgal yo ONG Luxembourg hokki di do jawdi Senketri hede banamba to hono gollirde region Kulikoro kabaru ndiyam wadi batu banamba kenya do no gollirde mum le communaji banamba Touba Koro Madina Sako Ngorri maire en secrétaire général en fa communaji tati di kanye e balé nawtortode ndiyam de fu kawri e odo batu o batu yo batte hejo heysanango communaji mali goddudi gondudi du e tidalaji ndiyam cenidam jojjini dum Sengardi hedi segu ke ben famiton ana bado rewbe temedere wombe e bare daranide kebal ngaddi batu kenya to segu to faabe kebano faabe pama hono no walliroobe jawdi nototo ko yaawi yo ONG consulting group kany e dendangal bare rewbe segu dokondiri do hono wiete latagol darodi hono latagol o do batu yo do kaddude di do kabaru jande kedde hedaade yewtere maana yeso padenden ke dan ko uniform haalani en Sito tamani